Dudu jembalami Isho anjali nhliziyo yami cabanga Dudu jembalami Isho anjali nhliziyo yami cabanga Dudu jembalamo Isho anjali nhliziyo yami cabanga Dudu jembalamo Isho anjali nhliziyo yami cabanga Ibe ishaya kancane ngikayivuka nakande nasimini Ushisa ilanga ngumuligqoko nesihlahla phansi Ibe ishaya kancane ngikayivuka nakande nasimini Ushisa ilanga ngumuligqoko nesihlahla phansi Ibe ishaya kancane ngikwethi igeje masinini Mfakula ushisa ilanga ngumuligqoko nesihlahla phansi Zishokamnandi zinyoni zehlanze Zishokamnandi inkumbuzi Zishokamnandi zinyoni zehlanze Zishokamnandi inkumbuzi Dudu jembalami Zishokanjali nhliziyo yami ngikumbule
Oh, do I start this man and go and feel like my body?